shirkadda dawooyinka soo saarta ee Aspen ee laga leeyahay dalka Koonfur Afrika ayaa bilowday soo saarista 400 milyoon oo qiyaasood oo talaalka xanuunka COVID-19, kaas oo loogu talagalay dalalka Afrika. Si hawshaasi ay bilowday, shirkadda loo dardargeliyay ayaa waxay maalgelin ballaaran ka heshay dowladda Mareykanka. Maxamed Yuusuf ayaa warbixinta Nairobi ka soo diray, waxaa soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Isagoo ka hadlaya xogwarran aanan maqalay muuqaalka Khamiistii, ayaa Marka Murchiga oo ugu sarreeya golaha fulinta ee hay'adda horumarinta iyo maalgelinta caalamiga ah ee Mareykanka uu sheegay in Aspen ay heli doonto ilaa 712 million oo dollar si ay ugu soo saaraan tallaal dadka Afrika ku nool.
Our consortium of development finance institutions will provide a direct loan to Aspen to, among other things, strengthen
and horumarinta iyo maalgelinta hay'aduhu waxay siin doonaan deyn toos ah Aspen, taasi oo ay ku jiraan waxyaabo kale si loo xoojiyo xisaab xirkooda maalgelin waqtiga fog ah, loo taageeri lahaa wax soo saarka talaalka, isla markaana loo fidin lahaa howlgalladooda meelaha ubucda u ah howlgalka Koonfurta Afrika. Deyntani waxa ay ka caawin doontaa in ay kordhiyaan awooddooda si ay gacan uga geysato dadaalka Aspen ee ay ugu soo saarayso tallaal qaaradda sanadkan iyo sanadka xiga.
To support Aspen's efforts to produce vaccines for the continent this year and next year.
Gail Smith, oo ah sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ee xanuunka COVID-19 ee dunida, ayaa sheegtay in maalgelintan ay gacan ka siin doonto Afrika xaaladaha caafimaad ee waqtiga fog.
We see this investment as in the short term a really valuable response to the urgent need on the continent for vaccines for COVID, but also and importantly as a
waxay tiri waxaynu aragnaa maalgelintan in mid waqtiga dhow oo xaqiiqatan la arki doono falcelinteeda baahida degdega ah ee qaaradda ee tallaalka COVID-19 iyo sidoo kale muhiimadda maalgelin muddo dheer ah oo awoodda qaaradda ah si loo kordhiyo in ay iskood u soo saaraan badeecadan muhiimka. Sidaa daraaddeed waxaa jiraya diyaar ahaanshiyo xooggan iyo adkaysi in muddo ah. Sida aawadeed, waa maalgelin waqtiga dhow ah balse wadata higsi waqti fog ah. Dunida ayaa u baahan ugu yaraan 11 billion oo ah tallaalka COVID-19 si gacan looga geysto in bulshooyinku ay ku soo laabtaan noloshii caadiga ahayd. Ilaa iyo hadda wax ka yara 200% dadka reer Afrika ayaana helay tallaalka. Baahida loo qabo tallaalka ayaa kicisay in dadka dambiilayaasha ah ay u maleegaan hannaanka sharci ee Afrika daciifka inay keenaan dawooyin aan waxba ka jirin amaba daciifa. Bishii Noofambar, saraakiil ka tirsan kastamka iyo weliba qaybta dambiyada ee Koonfur Afrika ayaa qabtay 2400 oo xabo oo tallaalka COVID-19. Dad u dhashay Zambiya iyo weliba Shiinaha ayaana loo xidhay arrintaasi. Bishii Januari ee sanadkanna, hay'adda maamusha cuntada iyo daawooyinka ee dalka Nigeria ayaa dadka ku boorisay in ay ka feejignaadaan tallaal been abuur ah oo suuqa ku jira. Adibaya Long waa madaxa RSL oo ah hay'adda la dagaalanta daawooyinka aan runta ahayn amaba la soo macmalaya qaaradda Afrika, kuwaas oo adeegsanaya tiknoolojiyadda casriga ah. Waxaana uu leeyahay dowladda Afrika waxay u baahan yihiin hannaan ay si waxtar leh ugu qaybiyaan islamarkaana ay ku wadaan tallaalka.
They can have selected sites across the country where people can go and be vaccinated and people pre-book online.
Waxa ay heli karaan meelo cayiman oo waddanka ah halkaas oo ay dadku tagi karaan laguna tallaali karo. Dadku waxa ay horey isaga sii diiwaangelin doonaan si online ah ama fariin ay soo diraan islamarkaana lagu sameeyo diiwaangelin kuwa dhiman ee tallaalka ku qaatay goobahaasi.
And then government keeps a record of those people who have come and taken the vaccine at those locations.
Aspen oo xarunteedu ay tahay Durban ayaa qorsheysan tahay inay soo saarto 400 million oo ah tallaalkan Johnson & Johnson, iyadoo qaybintiisuna ay dhici doonto dhowrka toddobaad ee xiga.
Aad buu u mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay.